Ungalela bagwetha bashona bengakulanga Galela bagwetha bashona bengakulanga Ngengane zakwethe sishona singakulanga Ngengane zakwethe sishona singakulanga Galela bagwetha bashona bengakulanga
Namanje basayikhuluma khona phezulu ekhona Angababakithi igithi kwangenani Angababakithi igithi kwangenani Ngoba bonga bakithi abakithi bashona bengakulanga Ngoba bonga bakithi abakithi bashona bengakulanga Ithi lalani ngokuthula Wokuthula wengane zikababa inkosi ibe nani
Lalani ngokuthula wengane zikababa inkosi ibe nani
Angababakithi
ngokuthula
igithi kwangenani
inkosi ibe nani
Angababakithi
ngokuthula
igithi kwangenani
inkosi ibe nani
Ngoba bonga bakithi
abakithi
bashona bengakulanga
Inkosi ibe nani
Angababakithi
Inkosi ibe nani
Inkosi ibe nani